nanyini bulamu bwayingira obulamu tufuna nanyini bulamu bwayingira obulamu tufuna nanyini bulamu
nanyini bulamu bwayingira obulamu tufuna
imamu nikolo
nanyini bulamu bwayingira obulamu tufuna
nanyini magezi bwayingira amagezi tufuna nanyini magezi bwayingira amagezi tufuna nanyini magezi
nanyini magezi bwayingira amagezi tufuna
imba mulikolo
nanyini magezi bwayingira amagezi tufuna
nanyini bugagga bwayingira ng'obugagga tufuna nanyini bugagga bwayingira obugagga tufuna nanyini bugagga
nanyini bugagga bwayingira
oyo
obugagga tufuna
nanyini bugagga
nanyini bugagga bwayingira obugagga tufuna
kati tuwanike emikono ajja kutulaba ajja kutulaba ajja kutulaba kati tuwanike emikono ajja kutulaba ng'abalwadde bawona kati tusindike sala ajja kuwulira ajja kuwulira ajja kuwulira kati tuwanike emikono ajja kukiraba ng'obugagga tufuna nanyini mutima bwayingira omutima guwona nanyini mitima bwayingira emitima giwona nanyini mutima
sinza omutima guwona
nanyini mutima
bwayingira omutima guwona
kati tuwanike emikono ajja kugira ajja kutulaba kati tuwanike emikono ajja kutulaba ng'obulamu tufuna tuwanike
sinza
sinza sinza tuwanike nanyini ssanyu bwayingira amaziga gakala nanyini ssanyu bwayingira amaziga gakala kati tuwanike emikono ajja kugiraba ajja kugiraba ajja kutulaba kati tuwanike emikono ajja kugiraba abalabe badduka
sinza 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 ajja kutulaba ajja kutulaba ajja kutulaba
sinza sinza sinza.